Ambia wale walituwasiaka
Champagne
Bila wao
CEO
Sisi
Wiwi
Hatutaweza kitu Wache waone tunavyoendelea
Mashampanya
Bila wao
You're the king of beats
Sisi Tupo tupo tu
Wengine walitabiri Mitakufa kesho Chakushangaza Tumezika wao Wakaniombe ya mabaya Eti mimi nifulie Chakushangaza Wamefulia wao Wengine walisema Tuone yatafika wapi Chakushangaza Nimewacha mbali Na 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 na
Nagopa Mungu
Mola ye ye ye
hey, hey.
Baba Si baba iki wakileta zao maneno
Nagopa Mungu peke Peke
Wana wivu wana chuki zao sijali
Nagopa Mungu peke
Bado niko Kwa nguvu za Mungu Bora uzima
Mkiniona na baby wangu Unachukia Acheni roho mbaya Kanichagua mimi Nafanya kazi kwa bidii Napata mafanikio Unanichukia kwa nini Wivu wa nini
Baba
Baba
Kwa nguvu za Mungu Bora uzima Niko niko Bado niko Kwa nguvu za Mungu Bora uzima
L'homme au grand cœur Le boss passe à Moussaka Mama Mouamine Moussaka
Emmanuel Episcopère Patrick Jomali Moïse Mouzaliwa
Nabia wale wale
Kunipenda Watasema watachoka Na usiku watalala Sina kazi Niko krize Siku kula jana Lakini kwa nguvu za Mungu
Ambia wale walituwasiaka Bila wao Sisi Hatutaweza kitu Wache waone tunavyoendelea Bila wao Sisi Tupo tupo tu
Acheni roho mbaya, kanichagua mimi Nafanya kazi kwa bidii, napata mafanikio Unanichukia kwa nini, wivu wa nini
Niko niko, bado niko Kwa nguvu za Mungu, bora uzima Niko niko, bado niko Kwa nguvu za Mungu, bora uzima
Baba,
oh baba
Na Chantal Na Canada Ate la rechitende
Chigaka Chide Brand Na Texas Chefo Amoni Buja Boy Daniel Pesa Makaratas Okita Kataka Mwana Londra Six Chiste Chambo Le directeur Eric Narua Le déclarant Pierre Okito Jospe Kachibwami Babeto Kosa Mukotu
Dream big.